denhouseandamir.com.
Nani wananga kwa ukuimba wimbo
namkumanya
wimbo wa musara halungu chalipa mwaya fulana twalira ishara chalira halungu chalipa mwaya fulana twalira ishara chalira.
Nachichira pakufina chalema na bomani ni muchifungwa shelema tata chakwa moya wangu e plan b mwale tuwebe ikana mshikuri kalubula mutushire ila unexpected mutushire kasila rungu nalilala twaishibe mwala bukero mwalilala kichisendo chafina ngachire tatuishibe nanya tuikatire tata tusungile rungu akesa kumkanya pobufumu kumuru
Walongu chavipa mwaya
Chagua, nachini na chalo mwache mwachapua. For real, yeah, we'll go dead. Walibu mbakale, we can't forget. Whoever knew kumwacha tatifi. Then with the fish, you could put the abefi. Yes, so could that tell me pokelele. Before one to a shell and what to sing. When I want sansa dada, need a film for ya wata. Why beauty as a mama? Why could you see a so sick of kuwama?
Bye.